Ibyakozwe n'intumwa umutwe wa kane. Igihe Petero na Yohani bakivugana n'abantu, abatambyi n'umutware w'abarinzi b'ingoro y'Imana n'abasaduseyi baba baraje babahagarara iruhande. Barakajwe cyane n'uko Petero na Yohani bigisha abantu bagatangaza ko abapfuye bazuka babihereye kuri Yesu. Nuko barabafata babaraza muri gereza kuko bwari bugorobye. Nyamara benshi mu bari bumvise ibyo bavuga bemera Yesu, bituma umubare w'abamwemeye ugera ku 500. Bukeye abatware b'Abayahudi n'abakuru b'imiryango n'abigishamategeko bakoranira i Yerusalemu. Basangana umutambyi mukuru na Kayifa na Yohani na Regisandiri n'abo mu muryango w'umutambyi mukuru bose. Nuko bazana Petero na Yohani bababariza mu ruhame bati:
"Mwabashije mute gukiza uwo muntu? Mwashobojwe nande kubikora?"
Petero yuzuye mwuka muziranenge arabasubiza ati:
"Batware, namwe bakuru b'imiryango, uyu munsi duhamagariwe kubazwa ibyerekeye neza uyu muntu yagiriwe n'uburyo yakijijwe ubumuga. Noneho mwebwe mwese n'umuryango wose wa Israheli, mumenye icyatumye umuntu ahagarara imbere yanyu ari mutaraga. Ni ukubera ubushobozi bwa Yesu Kristo w'i Nazareti, uwo mwabambye ku musaraba Imana ikamuzura. Yesu ni we ibyanditswe bivuga ngo: ibuye mwebwe abubatsi mwanze ni ryo ryabaye insanganyarukuta. Nta wundi agakiza kabonekaho, kuko ku isi yose nta wundi Imana yahaye abantu ufite ubushobozi bwo kudukiza."
Abanyarukiko babonye ukuntu Petero na Yohani bavuga bashize amanga kandi baruzi ko ari abanyamusozi batize, barumirwa, maze bibuka ko bahoranye na Yesu. Babonye uwo muntu wakijijwe ubumuga ahagararanye nabo, babura icyo basubiza. Nuko bamaze kubaheza, abanyarukiko barabazanya bati:
"Bariya abantu tubagenze dute?
Erega abaturage bose b'i Yerusalemu bamenye ko bakoze igitangaza gikomeye, natwe ntidushobora kubihakana.
Ariko kugira ngo bitarushaho gukwizwa muri rubanda, mureke tubakange, tubihanangirize kutazongera kugira uwo babwira ijambo bitwaje iryo zina rya Yesu."
Nuko bongera kubahamagara babababuza kuvuga izina rya Yesu ngo bigishe abantu baryitwaje. Ariko Petero na Yohani barabasubiza bati:
"Mbese tubumvire cyangwa twumvire Imana? Namwe nimwihitiremo icyo Imana ishima. Twe rero ntitubasha guceceka ibyo twiyumviye n'ibyo twiboneye."
Bamaze kubuka inabi barabarekura. Ubwo bari babuze uko babahana, kubera ko rubanda rwose basingizaga Imana bakurije ku byabaye. Kandi ko uwo muntu wari warakijijwe ubumuga ku buryo butangaje butyo yari arengeje imyaka 40 avutse. Petero na Yohani bamaze kurekurwa, basanga bagenzi babo babatekerereza ibyo babwiwe n'abakuru bo mu batambyi n'abakuru b'imiryango. Ngo babyumve, bose bahita basenga Imana bashyize hamwe bati:
"Nyagasani, ni wowe waremye ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose. Ni wowe watumye Mwuka Muziranenge avugisha umugaragu wawe sogokuruza Dawidi ati: kuki amahanga yarubiye? Kuki amoko yiha imigambi y'imfabusa? Abami bayo barahagurutse, abategetsi bayo nabo bishyize hamwe. Barikunganyije ngo barwanye Nyagasani, barwanye n'uwo yimikishije amavuta. Ni ukuri Herodi na Pontiyo Pilato hamwe n'abanyamahanga n'Abisiraheli bose bateraniye muri uyu mujyi bahuza umugambi wo kurwanya umugaragu wawe w'umuziranenge Yesu, uwo wimikishije amavuta. Kwari ugusohoza imigambi wateganyije kuva kera kose kubw'ububasha n'ubushake bwawe. None Nyagasani, witegereze ibikangisho byabo, maze uha abagaragu bawe kuvuga ibyawe dushize amanga. Urambure ukuboko ukize indwara, utange ibimenyetso, ukore n'ibitangaza mu izina rya Yesu umugaragu wawe w'umuziranenge."
Bamaze gusenga, ahantu bari bakoraniye haratigita. Bose buzura Mwuka Muziranenge, maze batangaza ijambo ry'Imana bashize amanga. Ikoraniro ry'abemera Yesu bose ryari rihuje umutima n'imigambi. Nta n'umwe wavugaga ko icyo atunze cyose akihariye, ahubwo basaranganyaga ibyo babaga bafite byose. Nuko intumwa za Kristo zikomeza guhamya ibyerekeye izuka rya Nyagasani Yesu, zibivugana ububasha bukomeye, maze Imana isesekaza umugisha kuri bose. Nta n'umwe muri bo wagiraga icyo akena ngo akibure. Ababaga bafite amasambu cyangwa amazu barabigurishaga, ikiguzi bakakizana bakagishyikiriza intumwa za Kristo, maze kigasaranganywa hakurikijwe ubukene buri muntu afite. Umwe wakoze atyo ni Yozefu, umurevi wavukiye ishipure uwizo ntumwa zahimbye Barinaba ariko kuvuga urema abandi agatima yagurishije umurima yari afite ikiguza gishyikiriza intumwa.